maxamed ninka loo in mudaaba hadda maalmahan bala raadinayay aadna loo hadalhayay dalka Maraykanka khalkhal amniga la xiriirana sababay ayaa waxaa lagu qabtay goob ganacsi McDonald ah kadib markii shaqaalaha ka shaqeeya goobtaas ganacsiga ay ninka garteen booliskuna ay waceen marka gobolka uu kasoo jeedo Pennsylvania magaalo kamid ah ayuu goobtan McDonaldka ganacsiga ku yaalay markaas ayaa ninka lagu qabtay
waan gartay marka bal haddaan dib u noqono dhageystayaasha xasuusino sida uu dilka u geystay iyo wixii ku riixay haddii la ogeyn lahayd
maxamed oo ninkan oo 26 sano jira ayaa wuxuu maalin cad ku toogtay nin la yiraahdo Brian Thompson ninkaasoo maamula mid ka mid ah shirkadaha caymiska caafimaadka ee ugu waaweyn dalka Maraykanka shirkadaasoo saldhigeedu yahay gobolka Minnesota ayuu maalin cad toogasho ku dilay taas ayaa waxay keentay in khalkhal amniga la xiriira shirkadaha caymiska ama dad badan oo iyagu madax u ah CEO-yaasha ah cabsi badan ay gasho marka booliska ayaa in mudaaba ninkan magaalada New York ku raad jiray laakiin meel sal iyo cag dhigayba lama ogeyn maanta ayay suurto gashay marka in McDonald meel goob laga cunteeyo makhaayad isagoo ka cunteynaya shaqaalihii ay gartaan booliskana u yeeraan
waan gartay waxaad sheegtay in shaqaalihii ay garteen booliskana u yeedheen marka bal kaalinta qof ka mida bulshadu uu ku leeyahay dhibaato sidan weyn oo kale ka hortageeda dadna ka horteed
amniga siisaba maxamed lamaha amniga keliya mas-uul kama aha dadka shicibka iyo dadweynaha laftigooda mas-uuliyad ayaa ka saaran marka haddii aanan lala shaqaynin lamaha amniga haddii marka dilka noocan oo kale ah uu dhaco ama qof dil geystay sidan oo kale uu cararo ama la la-yahay booliskana ay ku raad joogaan macluumaad walba iyo qof walba oo laamaha amniga la wadaaga information la xiriira qofka si loo qaban lahaa wax badan ayay ka tartaa in la xaliyo dembigaas amnigana la sugo marka waa muhiim dadweynuhu inuu mar walba ay ka qayb qaataan la shaqaynta laamaha amniga iyaga oona yaraysanaynin macluumaadka ay laamaha amniga ama booliska ama qof walba oo yog dembi baarista ku jira inay la wadaagaan wixii akhbaar ah ama ha yaraado ama ha badnaado waxaa dhici karta inay sababto sida ninkan qabashada la qabtay oo kale qofka shaqaalaha ah hadduu arrinta iska dhayalsan lahaa ama uu iska dhigatiri lahaa ninkan lama heli lahayn lamana qaban lahayn cabsida jirta khalkhalka amniga ee waddanka ka jiran uu sii socon lahaa
waan gartay dabcan arrintaas cid uga baahi badani ma jirto bulshada Soomaalida hadday noqoto kuwa ku nool wadamada qurbaha iyo xitaa waddankii hooyo odarkayso in qof dhib geystay uu si fudud ku baxsanayo laga yaabo dad arkayn inay ka aamusaan marka bal muhiimadda ay leedahay haddaad mar kale aad noo sii sharaxdi gaar ahaan annagoo og inaad adigu dhallinyarada gobolka Minnesota la shaqeysid
waa arrin muhiim ah walaal guud ahaan waxaa jira halhays inta badan dalka Maraykanka goobaha diyaaradaha laga raaco airportka ama meelaha dadweynuhu inta badan ay tagaan waxaa ku taala halhays dhahaysa haddii aad wax aragto wax ka dheh ama sheeg if you see something say something macnaheedu waxa weeye marka dembi u dhaco ama haddaad aragto boorso meel cilaa taala meel dad aad u tiro badan oo garoon kubadda lagu ciyaaro kalaa ama goobaha dadku ku cibaadaystaan oo kale ama sida arrintan dhacday oo kale ninkan wax dilay ee la raadinayo warbaahintii dunida oo dhanna haysta sawirkiisana meel walba soo dhigay haddii aad aragto marka qaarkood waxaa dhici karta qofku inuu cabsado ama una dambi una ka gelin laakiin amniga siisabu waa wax ka dhexeeya dadweynaha oo dhan qof yar iyo qof weynba marka in layska kaashado arrimaha noocan oo kaleana markay dhacaan qofka uu feeljignaado feeljignaantaas laftigeeda xitaa adigu laftigaaga qof shicib ahaan mas-uuliyad ayaa ku saaran dadka iyagu laamaha amniga u shaqeeya ama uniformka xiran keliya mas-uuliyadda amniga ama in la xaliyo ama in laga hortago shaqadooda iyo keliya ma aha waa wax si wada jir ah u baahan in looga wada shaqeeyo ma waana tan keentay qof shaqaalaha McDonald shaqeeya in uu booliska wacninka nasaas lagu soo xargeliyo sidaas loo qabtay.